SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Magaalada Melbourne sanadkii soo dhaafay dawladda gobolka Victoria ayaa ku dhawaaqday inay dumin doonto ama burburin doonto guryo badan oo dawladdu leedahay oo ay dad aad u far badan degan yihiin. Hadaba dadka degan guryahaas ayaa bilaabay dacwad wadareed ay kaga soo horjeedaan arintaas oo ay doonayaan in dawladdu ay go'aankaasi kaga noqoto. Cawil Xasan waxa uu ka mid yahay dadka sarahaasi degan, sidoo kalena u ololeeya arintan. Ban waxaan weydiiyey bal kayskan waxa uu yahay, wuxuuna yiri:
Xasan, marka hore waa mahadsan tahay sida dad badan ay la socdaan. September sanadka lasoo dhaafay, dowladda Victoria premierkii hore Daniel Andrew ayaa wuxuu ku dhawaaqay guryaha dowladda ee public housing la dhaho 44 towers in la burburin doono dadka oo lagala tashan. Marka taas waxay sababtay dadka guryaha degan in ay dacwad wadareed ay sameeyaan, maadaama xuquuqdooda bini'aadamnimo meel looga dhacay. Dacwadii marka waxay dowladda ay shalay maxkamad ayaa dhacday, waxay dowladda rabtay dacwadaas in meesha laga saaro, laakiin ma aysan noqonin oo jaajku wuxuu dhahay go'aan ayaan ka gaaraya jimcada soo socota.
Waa garta marka cawilow dacwadan ma dadkoo dhan baa wada ma tiradadahoo dadka saraha degan baa wada tira intee la eg baa wada?
Dacwadan waxaa wado dadka saraha degan oo dad badan oo isku imaaday oo matalayo dadka guryaha degan. Qofkii aan rabin inuu dacwadda qeyb ka noqdo wuxuu xaq u yeelan doonaa inuu ka baxo oo iska saaro. Waxaa jiro dad rabo in mindaa guryo laga raro oo xaafado kale loo rado, laakiin dad badan oo guryahan degan ayaa rabo inaan laga rarin guryahan, ama haddii ay noqoto in laga raro oo guryahan la dumiyo. Dadku ma diidan guryaha in la dumiyo, horta taa si fiican ha loo ogaado, laakiin waxa ay rabaan haddii la duminayo in lagu soo celin karo guryaha inay kusoo noqdaan. Dadkuna waxay diidan yihiin community halkan waxaa ka jirto strong ah, dadku isku xiran yihiin, especially dadka waaweyn oo saaxiibo badan xaafadda ku leh, dadka faamiliyada iyo qoysaska iyo ciyaalka. Sida hadda anigoo kale laba gabdhood ayaan leeyahay, Faadum iyo Caaisho, halkan ila degan. Marka iskuulaad ayay dhigtaan oo xaafadda ku yaalo, saaxiibo ayay ku leeyihiin, dugsiyo qur-aan ayay dhigtaan oo ay ka bartaan qur-aanka. Marka dadku halkan waxay ku haystaan social services badan ayay ku haystaan. Marka xaafadaha fog haddii la geeyo ma helayaan social services-kaas.
Dowladda marka afhayeen u hadlay cawle wuxuu leeyahay dadka waanu u ballan qaadnay qofkii guryahaas laga raro inay ku soo noqonayaan marka dib loo dhiso. Marka ballanqaadkaas dadka dacwadan wado, dabcan aduguna aad ka mid tahay, ma aaminsanidin miya?
Ballanqaadkaas ma cadda oo qoraal ma aha. Waddankan waxa lagu heshiis lagu galaa qoraal. Marka ballanqaadkaas waa iska afka ah, laakiin wax qoraala ma jiro. Haddii qoraal dowladda ay sameyso, dadku way ku qancayaan.
Waa gartay doodaha kaleoo dhanka dowladdu ay leeyihiin waxaa ka mid ah in sarahan 15 sano qaarkood 70 sano ay jireen, waqtigii loogu talagalay waa la dhaafay, noloshoodu ma fiicna, sida loo dhisay ma fiicna. Marka waxaa la gaaray waqtigii dib loo dhisi lahaa, oo weliba dad intaan ka badan ay degi lahaayeen meelaha hadda sarahaas ay ka dhisan yihiin. Doodaas dowladda sidee u aragtaa?
Doodaas waxaa loo arkaa sarahan structure-kooda waa fiican yahay, oo dhismahooda si fiican isku haystaa. Conditionka saraha aad bay u fiican yihiin, wax problema ama dhibaato kama jirto. dadka hadda degan sarooyinka afartan afrika saro waxaa lagu qasay 10,000 inay yihiin. Dowladdu waxay rabtaa mustaqbalka haddii ay dumiyaan oo ay dib u dhisaan 30,000 inay soo dejiyaan meelahaas, 3 jibaar inay ku sameeyaan. Laakiin su-aasha meesha taalla waxay tahay dadkaas la keeni doono dad see ah ayay noqon doonaan? Waa dad private renters ah oo aan dadka hadda saraha degan aan ahayn. Majority-ga la rabo inay dadka soo dejiyaan waa private. Dadku hadda saraha degana waxay ka cabanayaan dhulkii dowladda in laga iibiyo private developers oo markaas private loo bedelo. Marka cabashada jirtaas waaye. Dowladda waxay ku andacoonaysaa 10,000 oo degan haddartaan, waxaan ku dareynaa 1,000 laakiin social housing ay ka dhigayaan. Social housing-kana micnaheeda public housing ma aha. Social housing waa dowladda mas-uuliyad iska wareejinaysa oo organization ayaga hoos imaado ayay waxay ku wareejinayaan maamulka guryaha. Marka conditionadana waa kala duwan iyo rules-ka way kala duwan yihiin. Rentigana ma dhaa 5% ayay ku darayaan meelahaas. Laakiin waxaan rabaa inaan dadka ogeysiiyo, dadka saraha degan waa dad shaqaysto oo qaarkood intooda badan bixiyo full market rent waxa la dhaho. So ijaar aqiisa guryaha uma degan ee waxay u degan yihiin ayagoo raba inay communitygooda ku dhex jiraan, community centers-kooda sida hadda North Melbourne Community Center iyo masaajidka iyo ka agdow, ayagoo maaragtay social services-kii sida isbitaaladii iyo iskuulaadkii iyo education-kii ka agdow, iyagoo magaaladii centerkeeda degan oo dhalinyarada oo kale ay u fiican tahay shaqooyinka magaalada oo kale si fudud inay ku tagaan oo shaqooyin badan meesha ka heli karo, jaamacadihii maaragtay u fudud yihiin oo ay si fudud ku tegi karaan. Hadda jaamacadda Melbourne University, RMIT, Victoria University, kulli meesha ku yaalaan. Marka dhalinyarada iyo maaragtay kulli waxa u fiican meelahan ay meeshaana waa safe oo maaragtay nabadgelyadeeda aad iyo u wanaagsan tahay. Guryahana ninkii dhisay oo injineerka dhisay conditionkooda wuxuu dhahay aad bay u fiican yihiin dhaha dhismahooda. Dowladda waxay ku andacoonaysaa 20-kan sano soo socdo haddii guryahan aan just maintenance clear ku critical maintenance clear aan sameyno 20 waxaa nooga baxaysa $2.3 billion lacag gaarayso. Laakiin premierkii hore Ted Bailey dhaho lacagtaas waxaa maahan u dhahay markii la fiiriyo lacagta ku baxayso sarahan dhaadheer oo dhan intii la dumiyo dhismooyin cusub oo dhisaayo, lacagtaas waxay noqonaysaa waxaan waxba ahayn, lacag ka badan ayaa ku baxaysa. Dowladdana hadda waxaa lagu ogyahay inaysan lacag haysan oo dhaqaale xumo ay hayso. Marka waxaa la garan la yahay oo dowladdu dhaqaale xumo hayso in maaragtay inay haddana iyo waxaa kaloo jiro guri-la'aan badan oo housing crisis ah waddan ka jiro, khaasatan magaalada Melbourne. Waxaa la ogyahay Melbourne inay noqotay magaalada mas-uulka ugu weyn oo Sydney xataa ay ka weynaatay, guri-la'aan badanna ka jirto.
Waa garta marka cawilow dadka ama dowladdu waxay leedahay dadka intooda badan foomamkii wayba saxiixeen oo in la raro oo hadhow dibdujin loo sameeyo way saxiixeen. Marka dadka hadda dacwad wadareedkan ku jira ma intii aan saxiixinba oo aan ogolaan in la raro, mise kuwa hore u ogolaaday baa qayb ka ahoo shaki ka muujinaya qoraalkii ay saxiixeen?
Maya, dadka kulli foomanka waa la wada saxiixay, laakiin ma aha waa foomka waa saxiixday waa guureysaa. Foomka dadka waxay ku wada saxiixeen in maaragtay haddii guryahan la dumiyo lagu soo celin karo. Saa hore u sheegay dadku ma diidan guryaha in la dumiyo. Haddii dowladda ballanqaad sameynaysa qoraal ah in guryaha lagu soo celiyo markii la dhiso, oo guryahan ay public housing ay ahaanayaan oo 100% dowladda gacantooda ay ku jiraan, dadku waxay diidayeen in guryahan dowladda ay gacantooda ka baxdo. Marka hadda keeska maxkamadda ka socdo, ilaa ma aha guryahan yaa la duminin. Waxay tahay dowladda inay maaragtay si calool furan qorshaheeda ay damacsan tahay inay soo banaan dhigto. Qorshaha wuxuu yahay qorsho secrecy ah oo qarsoon. Dadka waxay ku ogaadeen guryaha in la duminayo midiyada. Marka keiska hadda shal oo kale bilmatalan, go-aanka guri duminta waxaa gaaray kabinetka. Kabinetka waa golaha wasiirada. Golaha wasiirana go'aankaas markuu taabanayaa human rights-ka dadka guryaha degan. Marka waxaa la rabay go'aanka inuu ka imaado wasiirka guryaha ama hay-adda guryaha qaabilsan ee Home Victoria la dhaho. Haddii marka go'aanku ayay ka imaan lahaa, waxay tixgelin lahaayeen xuquuqda bini'aadamka ee dadka guryaha degan. Marka dadka guryaha degan maadaama way saxiixi karaan foomka, dhib ma laha, laakiin waxaa laga rabaa looyarada hadda u doodaya dadka guryaha degan, waxay leeyihiin qofka asoo foomka saxiixay haddana markii guri loo soo banaandhigo hadduusan ku qanacsanayn ma aqbali, wuu diidaya, wuxuu leeyahay ma aqbalay.
Ugu dambeynta cawilow, marka goormaa la filayaa maxkamaddu inay go'aanka ugu dambeeyay gaarto, maxaadse rajaynaysaan?
Wallaahi waxaan rajaynayaa dowladda inay transparency noqoto oo si calool furan ay maarag dadka guryaha ula hadasho ama ula diin garayso, because had dartan saa hore u sheegay waxooda secrecy waay, xataa dadka guryaha ka iibinayaan guryaha inay dowladda gacantooda kusii jiri doonto, iyo in dad private developers inay ka iibinayaan waxaa lama ogo. Waxaa dooda ee maxkamadda u socoto waa taas, in la ogaado qorshaha dowladda ay damacsan tahay. Marka dowladdu waxay rabeen keeskan in daaqada laga saaro oo la business gareeyo. Haddii marka jaajku arintaa diido, July ayaa waxay maaragtay wuxuu dhacayaa trial waxa la dhaho loolan, markaas dowladda iyo dadka guryaha degan markaas ayaa la ogaan doonaa wixii kasoo baxo. Haddii jamcada soo socoto uu jaajka uu dhahana maaragtay dowladda way ku saxsan tahay, dan markaas waxyaabo kale ayaa dhici doona. Dadka dhan hadda uma wada hadli karno, waxaa laga yaabaa dadka inay maaragtay waxaa hadda kase waxaa jiro oo kale oo hadda arrintan maxkamadda garab socdo, in sarahan heritage list in laga dhigo. Marka arrimahaas inay dadka qaarkood ay sii wadaana laga yaabaa, oo dowladda xataa lagu qasbo inaysan sarahan dumin, maadaama ay yihiin ero landmarks ku ah, historical ku ah, dhinaca culture-ka Melbourne, Victoria, oo markaas heritage list lagu sameeyo oo dowladda waldaho uma gudan kartiinba.
Kaasina wuxuu ahaa Cawil Xasan oo madax u ah ururka Somali Melbourne Community oo ka dhisan magaalada Melbourne.